kusasa ngiyosanga noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah, yeah. There is no room for failure. I believe. Baningi bathi put yourself in my nqabulela and you'll see ukuthi nzima. Sebelinde lokufa bojabula mase ngibiwa. It's been too long. Philwa ngokubhatanisa. Everything is costly now. Hey, ukwazi kwabiza ukuphila. Sometimes they ask me, ngoku kodwa I'm frostan. And my answer is, I'm frostan. Stoke is I born, I love but by a mask, I'm some to leg a cool out, deserving is she spoke some. Babi lava batanda si solo, Fulu babo la nam sanjo, Yalunga naminga. Oh naminga. Yeah. Babi lava batanda si solo, Fulu babo la nam sanjo, Yalunga naminga. Oh naminga. You need to work your ass out cause upon his tail. Utu 85 pingane beso shis in pepo. Ungapsak nagok nigi when I skim sam. Lum shabung to lila, who's deceiving? She's passing your sam.
Dumang is to let a man. Usa sang is of Uga. Nipin and sam. Ngoba sasanya uzama nje noma ngihluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah, yeah. There is no room for failure. I believe.
Kade ngiqala le ngoma, I had a vision to make a motivational song. I'm failing. Kade ngiloku ngihleli ngilinde lyric elizokuhlaba umqwele, but ngiyafail. Cula nami. Sasa soba moja. Soba moja. Sasa soba moja. Soba moja. Ngoba kusasa soba moja. Soba moja. Sasa soba moja. Soba moja.
Ngoba kusasa ngiyosama noma ngihluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. Ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngihluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah. There is no room for failure. I believe.